JB on DC. What do Makurinto Makakanu 00? Gwase Records. MC. Omari Nash.
Ay, weke, weke, baby, na.
Ay, weke.
Ay, weke, weke, sweetie, na.
Ay, weke.
Ay, weke, weke, mami, na. Something, I go be loro, Jaber. Wake up something, mami. I go be loro. No one but a mimi na we sweetie.
Mimi na we.
No one but a mimi na we sweetie. Yo.
Mimi na we.
Arasud manaka, sud mana butaka.
Butaka baby.
Arasud manaka, sud mana butaka.
Butaka baby.
Butaka, e butaka.
Butaka baby.
Mano omida neto jawaya ya ye mutu ni kufanya
Kate shida, kate mo Kate shida yo, kate mo Katu siye podagi, katajula kwedie Katu siye podagi, katajula kwedio Benzi wangu wa dhati kwa kwedi ni wewe tu Na mimi na wewe sitio
Mimi na wewe
Ketuma na mimi na wewe hanina
Mimi na wewe
Arasuduma na ka, suduma na butaka
Butaka baby
Arasuduma na ka, suduma na butaka
Butaka baby
Butaka, e butaka
Butaka baby
Butaka, e butaka
Butaka baby
Abu Sojaki Yaro mundi ya ye, kula goma
Ulini ya hidi mamie, auta ni wacha switi Ulini ya hidi sherie, auta ni wacha hanie Nikakuwa hidi pia, sitaku wacha hanie Nikakuwa hidi sherie, sitaku wacha hanie Na nikitangulia baby oho, utani zika hehehe Nikitangulia mami oho Utani zika switie Na ukitangulia baby oh Nitaku zika hanie Bezi wangu wa dhati ya pika ni wewe tu Switie Niketuma na mimi na wewe switie oh
Mimi na wewe
Niketuma na mimi na wewe hanie
Mimi na wewe
Arasutuma na kaha Sutuma na butaka
Butaka baby
Arasutuma na kaha Butaka,
butaka baby,
butaka, e butaka,
butaka baby,
butaka, e butaka,
butaka baby.
MC Mose Konyango, Mose MC Marina, mano mi el man,
yego na Mose, daki yego na Mose,
mi
kama shomi, mi na Mose, daki wenye na Mose.
Yega,
yega, mami, na.